ni muri gahunda y'igihugu yo yiterambere ry'abaturarwanda ruzabafasha rero gukora mwiteza imbere bya no hino hanze y'u Rwanda mutaguma mu gihugu cy'u Rwanda gusa aho mwahungiye ahubwo bizabafasha no kujya mu mahanga mu bindi bihugu mu mwaba mugiye guhaha mwaba mugiye gutembera mwaba mugiye gucuruza gusura imiryango yindi mwatatanye kubera ubuhunzi n'ibindi tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafashe gusa mu gutembera bizabafashe kwiteza imbere.